gali kunze, mafuta gamu kama gali kunze. Moyo wa mukama andiko, babulire obubaka buno. Ngatana bakulukola nseno, fina twali bakufatu zawe. Ekyamuleta kuyamba nawe tulemo kufa. Wentunulira bye yakola egologosa kye siroza kwe kumuleka. Babambi yalekayo ebitiibwa nakomererwa kulwanga nze ne mu kufa. Emiga gyamukubwa gyakubwa kulwana tuze ebyafaayo n'ebyomu maaso. Bwe ndowooza okumuleka nkola nsobi era bwe nanoonya omukwano ow'okwesiga yambula naye ate nazuula omukwano Yesu atasangika kati nazuula tukanga nzire mabega igobera nnyo kumpi nange tondeka mitawana jenso kumfenkenya asente zimbuze gwe tondeka sente za mawanga zikatoka webo sanga asensu somupanga ewa batali na rupanga olwegaali oba omubiira gw'emmotoka igw'omuyungayunga n'agula akabyata oyamba gwe baloka obugumba gwe bajja munnabaana yegwamuwa abaana igwebba wannamwando bamuleka obayamba kale nno tewali akusinga kubenda byenne byenda byeggwe toliimu osinga nnyo taata olukumi lw'endiga oluli ku nsozi ennyingi twakubanga bwemanyika nge musana gwange wamulisiza leera mu nze sembere mu gwe wabaawo ky'oyogera kibaawo olya lufomeka
Gana, vaya,
wamusangula masikano mwana Sara bumi yake chenda wamuyamba no mwana Daniri mugunya wempologo mamesamuda wamunula na gambula Yesu yamba 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 oyogere chigambo chochochireka